Lalelani ke nginitshele bafana bakithi imikhuba nezindaba ngihamba nomfokalinga umlombovu akade wasangikhwela izitsheni ujiminindi omnyama ongakubende bengwenyama uwabala inkomo ngamhlwele lawuphonsa umbala lawuyingilile umbani lawuphonsa emakhaya sinomfoka madondo nomfoka sibiya nomfoka mkhizi nomfoka sithakhayo nomfoka mlangeni uphiphe nevani ngoba ke umuntu vumbu
Go,